waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
hogaamiyaasha labada dal ee soomaaliya iyo kenya ayaa iyagu ka hadlay heshiis ay ku gaareen magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi kenya kadib booqasho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku joogay maalmihii ugu dambeeyey dalkaasi kenya halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey waxaana madaxweyne farmaajo oo kulan la qaatay dhiggiisa dalka kenya uhuru kenyatta iyagoona kadib kulankoodii shir jiraayeed oo ay qabteen ku faahfaahiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dal islamarkaana heshiiska ay ku gaareen madaxweynaha dalka kenya maser uhuru kenyatta oo ugu horeyntii shirka jiraayeed ka hadlay ayaa waxa uu ku faahfaahiyey wadahadalka ay qaateen isaga iyo madaxweynaha dowladda soomaaliya inay isku raaceen sidii labada dhinac ay ugu wada shaqayn lahaayeen arrimaha ammaanka islamarkaana dib loo bilaabi doono duulimaadyadii tooska ahaa ee nairobi ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale uu sheegay inay isku afgarteen sidii loo furi lahaa xadka labada dal ee beled xaawo iyo dhobley si shacabka labada dal ay isugu kala gooshaan tan iyo markii dowladda kenya sannadii 2007 ay u xirtay sababo dhanka ammaanka ah
Indeed, it's a great pleasure for me to welcome President Mohamed today on his first official visit to Kenya after his election as president. It's also a pleasure to return the honor by hosting President Mohamed here in Nairobi. And we say, as we say in Swahili, Karibu sana, Nairobi. We agreed to take the following actions.
mudana iyo madaweyn waxaa sharaf weyn ah inaan halkan ku soo dhaweeyo madaxweynaha dowladda soomaaliya tan iyo markii la doortay booqashadiisa uu ku yimid dalka kenya aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaana luqadda sawaaxiligan ku leeyahay kusoo dhawow magaalada nairobi waxaan ku heshiinay iskaashigana ku saabsan wax walba oo dan loogu jirta waxaanan si gaara ugu heshiinay inaan furno xuduudaha labada dal ee aynu ku leenahay laba magaalo oo muhiim inoo ah kuwaasi oo kale ah dhobley liboya iyo mandera si aynu u furno isu socodka isla markaana loo ballaariyo ganacsiga labada dal
and to facilitate the movement of people, goods, and services.
madaxweyne kenyatta ayaa shirka jiraayid waxa uu ku cadeeyey in laba toddobaad gudahoodii la bilaabi doono duulimaadyo toosa oo muqdisho iyo nairobi taasoo meesha ka saaraysa duulimaadyadii ka imaan jiray dalka soomaaliya ee markii hore soo mari jiray wajeer in laga gudbayo
We've also directed the security teams from both countries to meet immediately and agree on modalities of relaunching direct flights between Nairobi and Mogadishu. And this is to happen with the first flight being within 2 weeks.
waxaan amar ku siinayaa buu yiri mas-uuliyiinta ammaanka ee labadeena dal inay si degdeg ah ay u kulmaan kana shaqeeyaan qaabkii ay dib ugu bilaabi lahaayeen duulimaadyada tooska ah ee muqdisho iyo nairobi iyadoo duulimaadka ugu horeeyana aan filaya buu yiri in laba toddobaad kadib uu dhaco sidoo kale madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxa uu sheegay in dadka iyagu haysta baasaboorada serviceka ee diblomaatiga ay viisaha ka qaadan doonaan garoomada diyaaradaha ee dalka kenya halka markii hore ay ahayd in viisa loo soo saaro
We agreed also that forthwith there will be no visa requirement for diplomatic and service passport holders from both countries. We also agreed to meet regularly to monitor the progress of our bilateral relations.
dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isla shirkaasi jiraayid ka hadlay ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in kenya ay tahay dal deris la ah soomaaliya isla markaana ay ka mid tahay saaxiibada ugu weyn ee dalalka deriska ay ku leeyihiin madaxweynaha waxa uu ku dhawaaqay dowladdiisa inay si weyn ula shaqayn doonto dowladda dalka kenya isagoona xusay in kenya ay muddo 20 sano ka badan ay martigelisay qaxooti soomaaliyeed oo aad u fara badan waxaana uu tilmaamay inay laga maarmaan ay tahay inay ka wada shaqeeyaan waxyaabaha caqabadaha ku ah sida ammaanka farqiga iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada
Thank you, Mr. President. Thanking you and the great people of Kenya for hosting us and providing us with outstanding hospitality and reception.
waad mahadsantahay madaxweyne haddii aan ku bilaabo waan idin salaamay dadka reer kenya waxaan ka wada hadalnay sidii dalalkeena walaalaha ah ay isaga kaashan lahaayeen arrimo aad u fara badan kenya waxay ka mid tahay wadamada saaxiibka dhow aynu nahay ee dalalka bariga afrika waxay martigelisay qaxootiga soomaaliya in ka badan 10 sano sidoo kale waxay ciidan ku biirisay howlgalka amisom oo aad muhiim ugu ah ammaanka soomaaliya waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto una mahadceliyo dowladda iyo dadka reer kenya taageeradooda iyo garab istaagidda dalka soomaaliya
and contributing the peace building and stability in somalia through amsom I would like to take this opportunity to thank kenyan government and the kenyan people for the sacrifices they have made to help Somalia.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay laba dal oo iskaashi dhanka ganacsiga iyo dhaqaalaha ay leeyihiin isla markaana ay sameyn doonaan sidii ay u xoojin lahaayeen arrimaha gaarka ee labada dal ka dhexeeya, taasoo uu sheegay hadii ay hagaagto inay wax weyn ka qaban doonto amaanka guud ahaan dalalka Bariga Afrika.
Cooperation between our two great nations is necessary to combat the challenges we face.
Wada shaqeynteena waxay muhiimad u tahay taariikhdeena iyo dadaalka sii soconaya ee ku aadan la dagaalanka amni darrada iyo faqriga. Waxaan filaynaa inaan sii xoojino wada shaqeynteena si aan u sii wadno una xoojino mar kale xiriirka labada dhinac. Waxaan ka shaqeyn doonaa horumarka iyo sare u qaadida dhanka dhaqaalaha labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ee walaalaha ah. Sare u qaadista dhanka dhaqaalaha labada dal ma noqon doonto mid ku koobanta malaayiinta ruux ee labadeena dal, waxay saacidi doontaa waxna ka qaban doontaa ammaanka wadamada ku yaala geeska Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu shirkiisa jaraa'id aad ugu soo dhaweeyey dib u bilaabashada duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho ee Nairobi, taasoo qayb ka ahayd heshiis hore dowladdii hore ay ula siixatay dowladda dalka Kenya, iyadoo dadka Soomaaliyeed ee diyaaradaha ka soo raca Soomaaliya ay dib weyn ku qabeen baaritaanan ay ku mariyeen magaalada Waje ee dalkaasi Kenya. Si kastaba, madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iminka ku sugan dalkaasi Kenya ayaa la filayaa in maalinta Sabtida ay Britain uu halka uga qayb galo shirka madaxda wadamada IGAD, kaasi oo qodobada lagu soo qaadayo ay ku jirto xaaladda dalka Soomaaliya, xaaladaha dhanka abaaraha ee ka taagan, iyo sidoo kale qaxootiga Soomaaliyeed ee iminka ku sugan dalkaasi Kenya.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.